hello naa naga daa hello
hello
naa walaal ku soo dhawo xaruntiisa maxaan kaa caawiyaa
waxaan kidinaynaa inaad furto waa furto isma saalka
yaa walaalo inaad hee
inaad saalkan furtid
walaal wuu kuu furan yahay ii sahal soo cabdiqani mahad cumar maaha walaal wuu kusoo dhawo ii sahal way kuu furan tahay
lambarkeenu waa 2 3 3 isma
ha walaal sirtaada sirtaada maad ilowday walaal
mimana ilowbine
haha
sax iyo walaal
wax aqoonsiya laakiin walaal kuuguma jiro
aqoonsi ismaa
ya
mustaqim kusaa sawra
ha walaal mustawaqa kuuguma jiro mustawaqaha gashata insha allah waa ku fasaxayna
iyo walaal
hayo ra kusoo dhaho aad baa u maasantaa
iyo walaal
hayo walaal